So why do you act like a beggar? Wewe umeabichenga yegwe masiri. Okulia sente, sikulia mwana. Naba sonda tibalina. Wanoburi omu wapanga. Kugenda bulaya na yata wali yonabera tibalina. Kono juzi, nasanze mulirwana. Ngakava mabanja gamutade mumugua.
Kwasiko, korasu yozia. Abana, parikureza we. Corazo yozia Habana palikoreza we
Nekangenezi reza Nekasina wakuzawa Nasina wakuzawa Nekangenezi reza Nekasina wakuzawa Nasina wakuzawa Nekangenezi reza Nekasina wakuzawa Nasina wakuzawa Nekangenezi reza Nekasina wakuzawa Nasina wakuzawa
Ebyenge tumia nywamu Walumbe mupi Nebichala temia kweri amu Walumbe mupi Baba we, mena baba we Adali na kasimbi bambi we ule Rasta mazina eka mule mie Baba ya eva mtuteko mkazi we Kwasiko koraso yozia Habana parikureza we Habana palikoreza we
Nekangenezi reza Nekasina wakuzawa Nasina wakuzawa 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 Nekangenezi reza